Rap over the switch, then house, man. Rooftop PNT, man.
Toto QA, that's okay, I don't town. Don't town, don't town. When cops don't come around, come around, come around. Toto QA, that's okay, I don't town. Don't town, don't town. When cops don't come around, come around, come around. Toto QA, that's okay, I don't town. Don't town, don't town. Where cops don't come around, come around, come around.
Utanikuta area C na slogan lecture slim saa YC mademo fananisha jina ito ananita kona gin central zone guitar ENT tongwe mpaka biwani koneri kitomi one ain't no city quite like mine girls that love me sababu dude na shine mine ain't on my mind then the boy looking fine check on a delay wao kota trays on my eye wanaulipa watu ili wa request ngoma zao toko lando fresh majengo sokon kwa sama panga tukwepesh watu ni chat na kosona from the 301 to where cops don't come through. Nunueni kazi zangu, ndugu zangu, msiban tu. Fresh liliko outlook, mashari ndo output. Nafikiri mara mbili na upendo kwa watu.
Toto QA, that's okay, I don't town. Don't town, don't town. Where cops don't come around, come around, come around. Toto QA, that's okay, I don't town. Don't town, don't town. Where cops don't come around, come around, come around. Toto QA, that's okay, I don't town. Don't town, don't town. Where cops don't come around, come around, come around.
Arusha ni kama mbele USA ama Texas. Kila time baridi kama mgeni takutesa. Wanapolo nafanya kwa ni jijila wenye pesa. Uti kubwa dogi dogi west coast ama west side. Ukije chocho zetu tapotea. Ukisema ngarenaro ni kubwa kulikuwa Arusha utakosea. Kuna mitaka njiro tajonea. Unga limitedi tuwezi ndo utapigwa roba hadi utajinyea. Kiuzi nakato kwa gongo kali ama kang kang. So wahuni adi mademu wana pam pam. Kifika kultawa nasikia harufu ya dam dam. Kisu kimewa masela zangu pale kwa zam zam. Uwa spigi njaro na mafelia. Hata makeria wakini sikio anajikuta selian. Na wakilisha beria. Zaki jenge mwanama banana suye moshono adiki serian.
Mtoto kiume natokea A-Town, A-Town, A-Town. Watoto kala natokea A-Town, A-Town, A-Town. Mtoto kiume natokea A-Town, A-Town. Mtoto kiume natokea A-Town, A-Town, A-Town. Watoto kala natokea A-Town, A-Town, A-Town. Mtoto kiume natokea A-Town, A-Town, A-Town. Watoto kala natokea A-Town, A-Town, A-Town. Yeah, 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 yeah.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.